good at four. Two, three, four. I'm going down. Down, 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 down. I'm going down. And my big head on the ground. Let me down and close that boxcar door. Let me down and close that boxcar door. I'm going back to Chattanooga. I'm gonna sleep on my sister Irene's floor. Take it, Mike.
That felt good.
Beck with
Freddie King originally.
Yeah, but what Beck does one, and when Beck they end it, they go da da da.
Beck.
Boom. They just cut the. They do a harsh.
That could be kind of cool. That was a good tempo, though. I could keep up with that one. I was struggling.
Yeah.
It's a good groove. I gotta go back and redo the.
Kurt, that's the definitive take
today
so
I
far.
Had nothing. Today in the solo, I was like, ah, I I got, I, 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 I,